Ok. Hey. Akekho umuntu onamanga njengomabona kude. Bakubukela phansi mawuringi vari bakuzwela kude. You see these humans bro, always on their feelings. Ay, khohlwa umuntu mfethu, I only trust my instincts. Cause they get ordered on a mission, now they envy me. Cause I be flying free, man, I'm a pigeon. You feel the heat, angithi mfana githi, I'm in the kitchen. Ukhwela ibhithi njengo MG impintshi, dingi precision. Listen, ngoba ngizwani namahlongo ngandleba. I got a good aim, when I point it at you, ngeke ngishweba. Uzwe phela benayeni.
MGO ikhipha nini akba?
Ngathi nisahlulwa ukuview i-freestyle i-YouTube anipaphane. Ukubukhona ngabe senimtholile ofana nami. All these fellas ingcelebane zami. Noma ungageza ngobisa kusho luthi even amagata sekhala ngami. Thwala ngami, yabiza igama lami ugadla ngami. Sophindele emafarm kabi yami. Bengilokhe ngiyiphushela ispan sami. Now I'm back to square one, where I'm building up a strong circle. Wonke ama-frenemies ngiwabukele kudeni. Cause bafuna lokho nakho, ma ungasenakho abanakho qhamuka. Only one who got your back be umndeni baba. Straight from the jangalala sikhangeli baba. In the burbs baba siyophanda sobuya late ntanga. Naked truth, I got nobody to return a favor to. So inkulumo kumina sithi shu. Siyarepha nje abanye bethi talent alikaze laba khona. Kuphele nama-flow inhlanga incamela ukumuka nomoya. Cabangeli kusasa mfana kithi kanti uthembeni. Kumele sifunde ukuseva siyeke ukuhamba sithenge isikeleni.